the Praiser, Marionel, the M Record, Barus on the beat.
Niongoze baba, bila wewe siwezi. Niongoze daddy, nipanguze machozi. Everywhere I go, niongoze everything I do. Niongoze usiniache, nitakaze siku zote.
Koli kitao, nikiwa nawe baba, nikiwa maubaunda kujia msaada. Kaka ini mega, so be alert, hadi kaka mega, ita win hearts. Siangali nyuma kama bibi ya lot, nige uke salt. Bele njo na focus, awawezi ni stop. Mini G, awawezi ni spot, bado na panda. All the way up, easy rhymes kiwa bamba. Nita top up, I will make it from scratch. Kamik meal, ndapata madeals, nda afford meals, nda yama bills, life ndatoboa, car navy seals, ato kinitongoa, bado nita keep it chill, kwa ifani ndo wangoa, ile designer chatil, awawezi nipomoa na mafanzo na nifil, aliejuata ni okoa, so I'm the real deal.
Niongoze baba, bila wewe siwezi, niongoze daddy, nipanguze machozi, everywhere I go, niongoze everything I do. Niongoze usiniache, nitakaze siku zote.
Missy Nash but God na kwa minia, asilimia mia, sita kwa chilia, memo nani andalia, akunleta duniani niteseke, watu wani teke, madharau kibao wani, pigia mateke, wanadamu ni kama stima, wanaweza nipiga shock, niko kwako mzima mzima na nimefunga lock, bamba tu bamba, sagodi siku achi, kwako na jigamba, kama benachi niko juu ya mwamba, sheto siku itaji, God nataka kutamba, ni tochi ni ya maji, tulizo kamili, kushinda so na moja, ukini promise kitu sita choka kungoja, jomini number two, na weni number moja, na weni number moja.
Niongoze baba, bila wewe siwezi. Niongoze daddy, nipanguze machozi. Everywhere I go, niongoze everything I do. Niongoze usiniache, nitakaze siku zote.
Show me the money, God, nikiwa msoto. Nipe company, nikiwa solo. Nipe more power, kushinda ya bolo. Wananicheka, sina cheddar, sina wera. Wananisengenya, left, right, and stand. Kama stress kila mare, naniumiza in the style. Matatizo ni ngumu, commonize. Mawazo na lawama, nilini ndaji nice. More hits kila place, nataka kurise. Kufly, Dubai, China, Shanghai. God ni bariki madu wangu wa Shanghai. Diposa wachambue mbona na kuitengai. Niweke juju, kushinda menengai. Right now niko healthy, siko hosi. Bila we mi kwisha, S.O.C.
Niongoze baba, bila wewe siwezi.